cy'abasuhuje bakunzi ba radio ijwi ry'Amerika kubadukurikira kuri radio zanyu kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa mwese mbahaye ikaze mu kiganiro murisanga uyu munsi kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mbahaye ikaze abatuye isi bizihiza umunsi wahariwe kuzirikana itangazo rusange ry'uburenganzira bwa muntu ryasinywe tariki ya 10 y'ukwezi kwa 12 1948 ikiganiro cy'uyu munsi kirashingira ku ngingo ebyiri z'iyo tangazo iya mbere n'iya gatatu ingingo ya mbere igira iti abantu bose bavuka bafite ubwisanzure bangana kandi bakwiye guhabwa agaciro no kubahwa kimwe bose bavukana ubwenge n'umutima kandi bagomba kubana no gufashanya bya kivandimwe ingingo ya gatatu yongeraho iti umuntu wese agomba kubaho kwishyira kwizana no kutarengana ikiganiro cy'uyu munsi kirashingira kandi ku bikubiye mu nshingano za ONU yashyizeho umunsi mpuzamahanga wahariwe umwana wizihizwa tariki ya 20 y'ukwezi kwa 11 buri mwaka ni umunsi watangijwe mu mwaka w'1954 muri izo nshingano umwana ateganyirizwa uburenganzira bw'ibanze 12 ububiri bwa mbere buteye butya buri mwana afite uburenganzira bwo kuvuka neza iya kabiri buri mwana afite uburenganzira bwo kugira umuryango wuzuye ni ukuvuga ababyeyi bombi izo ngingo uko ari enye muraza kugenda muzizirikana mu kiganiro muri isanga ku mateka y'u Rwanda iki kiganiro ariko ni umwihariko kuko cyerekana indi sura y'inkurikizi za kudeta zabaye mu Rwanda mu 1973 ni umusaruro w'ubushakashatsi twabasezeranije ni ubukwe n'ibirori nyuma y'ibiganiro byabanje bimwe byagiye birangwa n'amayobera amarira n'agahinda uyu munsi ariko ni umucyo ushashagiyemo amarira y'ibyishimo ni ubukwe ijwi ry'Amerika ryishimiye kuko habaye aho ubuhanga bwa siyansi ihanitse umwe mu batuganiriye atabigambiriye yamenye inkomoko ye kuri bamwe ni Noheli tubahaye iminsi mike mbere Noheli imenyerewe ku bandi ni gihamya y'uko ijwi ry'Amerika ari mudatenguha ntituratenguha kandi turabashimira aha ufashe umwanya wo gushima ababyeyi babyara bakarera ndashima n'abasubira ababyeyi bataratubyaye kuko umwana ni uw'umuryango waguye umwana ni uwatwese ni uburenganzira umudari w'ikirenga uyu munsi turawuha mugenzi wacu Venice Nshimiyimana wakoze amasaha menshi ndavuga menshi ijoro n'amanywa kugira ngo ibirori by'uyu munsi bishoboke nk'uko bisanzwe Venice ijambo iryo uhabwa urarisanganwa
urakoze cyane Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi ndifuza kugitangiza indirimbo mumaze kumenyera indirimbo iha imbaraga n'amizero abemera bose ko bagiye batagomba b'ibihe byose basize inkomoko izaba ari inkuru iteka bagasohoza ikivi icy'urukundo barazwe n'ababo bariho kugira ngo basohoze ikivi ababyeyi babo babaraze mwese aho muri hose abazize amateka ya politiki y'u Rwanda mwese imfubyi z'u Rwanda abana b'u Rwanda mu izina ry'ijwi ry'Amerika mbafashe mu mugongo mu bantu bafunzwe nyuma ya kudeta yo muri 73 harimo umwana winjiye muri gereza afite amezi atatu akiri mu nda ya nyina Agnes Kabarenzi wo twise umukobwa mukobwa umwe rukumbi wajyanye n'abandi. Mvuga ko yinjiye muri gereza kuko yari umuntu agomba kubahwa nk'uko biteganywa n'amasezerano mpuzamahanga ku burenganzira bw'umwana ntibwubahirijwe kuko yafunzwe akiri mu nda ya nyina. Ariko dushimira Imana ko uwo mubyeyi yatahutajwe, yatakubiswe, atimwe ibyo kurya ngo ndetse yanahawe uburenganzira bwo kujya kwibaruka ari kwa muganga aho yakurikiranwaga. Abari bashinzwe gereza ya Kigali mbashimire ko batatinganye uwo mwana akimara kuvuka, bakamureka agasohoka, bakamuha umubyeyi wamureza akamukuza.
Christine yamubona bwa mbere nari nagiye kwa sogokuri Muyonzwe. Icyo gihe murumuna wa mama ari we Anastasia Nyirahimana atashye azateruye akabebe atubwira ngo afite umwana nyine yari Christine wari wavutse. Turishima cyane koko ndabyuka kuko nari mfite imyaka 7 n'igice. Tukajya rero turwanira kumuterura, ariko koko twari tukiri batoya ababyeyi bakajya batubwira ngo nitubanze twicare ngo kugira ngo tutamukubita hasi, ubwo bakamuduhara uko twicaye nyine.
Uwo mwana nyine yamwise Uwimana. Imana yaramuremye, iramurera, iramukuza, imusharaga amasimbi, iramuzamura, imugeza mu bushorishori, imuha gukundwa uko yakunzwe n'abamukunze, aramira batagira kerera nk'uko yaramiwe, arabyara araheka. Yabayeho azi izina rya nyina wamubyaye, ariko ntiyigeze amenya se umubyara, ntiyigeze ajya mu bandi ngo atara akavuga ati numvuga ndamubwira, ntiyigeze amuvuga ibigwi ngo abwire abandi ko nubwo atamufitiye amwigeze ngo ababwire inkomoko. Uwo mwana wa Kabarenzi ageze muri kaminuza bamubajije izina rya se, ababwira ko atamuzi, baramukwena bati wavuga ute kutazi so umuntu ungana gutyo.
Twarabanye kuri universite, yababwiye ko atazi papa we, baramuseka cyane, yibaza ukuntu umuntu atamenya umubyeyi we. Icyo gihe byaramubabaje cyane, yakundaga kubimbwira tuganira. Ni ikintu cyamubabaje cyane ku mutima, kuko akenshi twaganiraga yambwiraga icyo kintu cy'uko kuba atazi papa we ari ikintu kimutera agahinda gakomeye, agahora abyifuza, agahora avuga ati se koko ninde wambwira papa wanjye nkamumenya. Ati nakwishima cyane byibuze ndamutse menye papa wambyaye, ukabona ko aramutse amumenye byamushimisha.
Uwo ni Alice Yiribagiza wabanye na Dr. Christine Uwimana muri kaminuza, ni inshuti ye magara. Mukenye turamutumira mu kiganiro hamwe n'izindi inshuti nyinshi za Dr. Christine. Kuva natangira gukora ibiganiro ku nkurikizi za kudeta muri 73 mu Rwanda, namenye abantu bishwe nyuma yayo, bamwe nsigaye mbazi nk'aho nabayeho mu gihe cyabo. Ni naho namenye nyakwigendera Kabarenzi, uwo mukobwa namutinzeho cyane, niba azi impamvu yafunzwe atarakoraga politiki, agafungirwa muri special nta cyaha yakoze, akicwa urubozo kugeza anogotse nyuma y'iminsi 52 atarya. Byatumye nibaza nka benshi mu bari ku isi bahuye n'amage, niba kubaho bifite impamvu. Generashyize mbona ko impamvu ihari, kuko Kabarenzi yari ibyaye, ahari yafite neza nk'imi yasizwe mu mateka n'abasizi n'abanditsi nka Seka Karama Kamvumba wavuze ko ukwibyara bitera ababyeyi neza. Kuba Uwimana yahaye Kabarenzi yarakuza atagira se, byatumye Ijwi rya Amerika yiyemeza kumufasha kumushaka. Ni inzira ndende, namutumiye muri iki kiganiro uyu munsi, ndizera ko kirangira tumuboneye igisubizo yari amaze imyaka myinshi ategereje. Ndifuza kwakira muri aka kanya umutumire w'Imena, Dr. Christine Uwimana, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye cyane Bwana Venice kuba wongeye kuntumira muri iki kiganiro ku Ijwi rya Amerika.
Nanjye birashimishije kongera kukwakira no kuba wigoye kugira ngo uze kuganira n'abumva Ijwi rya Amerika. Reka tukwakire mu ndirimbo. nyakwigendera padiri ya Agustin Bandahe twibuka neza niyo irimbiye kino kiganiro nyirizina. Dr. Christine, iyi ndirimbo ikwibutsa iki?
Kuko nk'uko umaze kubivuga, iyo ndirimbo ni ya Padiri Bandahe ubwisa. Icya mbere riramunyibuza cyane kuko Padiri Bandahe ni uwo mu muryango wanjye, kuko ni mubyara waba mama banjye bombi, ni ukuvuga mama umubyara na mama wandeze. Kandi noneho njye nawe tukaba twaraganiraga cyane, twarakundanaga cyane. Imana ikomeze imwirukwe ridashira kuko yitabye Imana. Icya kabiri, iyo ndirimbo inyibutsa amagambo ari aravuga ngo ntarandavuka warunzi, wowe ndagiye mu rwuri rutoshye kandi iteka wanyeretse uruhanga rwawe, ngo no mu nyanja zitukura waranyambukije ugakomeza. Nsanga rero ayo magambo ahuye cyane n'ibyo njya mbwira Imana, kandi nifuza gukomeza kuyibwira. Iyo yandemye ikandinda kuva nkiri mu nda ya mama kugeza n'ubu ngubu.
Dr. Christine, uranyemerera ngo usubize inyuma mu mateka, amateka meza tega matwi.
Nitwa Tuyishime Bernadette, murumuna wa Dr. Christina Uwimana, urubatse mba mu Bubiligi Arisenberg. Buto bwacu twakuruze njye nabyirutse rwose numva ko Christina ari mukuru wanjye, kandi na n'ubu rwose ni mukuru wanjye. Dukundana, twakundaga gukina nubwo tutari dufite imyaka ingana, ariko twakundaga gukina cyane. Ndibuka ko rwose yanteye agati dukina ibintu ngo ari dogiteri. Inyuma nako kantu ndacyaga afite rwose ku kaboko ariho ntera urushinge, n'ubu tujya tubiseka. Ubundi rwose tugakunda no guceza cyane, tugaceza akanahumiriza rwose. Ni umukobwa ukunda gusetsa no kwishima rimwe, ku buryo hari umuprofeseri wadutunguye iwacu wamwigishaga, nyine bigatangaza cyane nyine kubera ukuntu yari yatwawe arimo kubyina nyine n'iki byose. Ikindi numva ko mama wa Christina Kabarenzi nawe yari umukobwa ukunda kuririmba, hari bwo bishobora kuba byaragiye bikura gutyo mu muryango.
Nitwa Jean Claude Rusangiza, ntuye mu Bufaransa. Christine namye mubona muha muganga, tuva tukiri abana bunaga zaba muganga, kuko yari umwana aniho wahozaga abandi. Igihe twabaga twapanitse bizame byatunaniye, abandi babonye amazeru muri za interrogation, Christine wo gusanga afata ku gihe cyajya gusobanurira abandi, niwe wararaga dusobanurira akakumvisha ko gutsindwa rimwe atari iherezo ry'ubuzima, utsindwa rimwe ariko uzatsindira ibisigaye byose. Yewe wa mwana kera uri hariya kugira ngo yankuraje abandi, abatera inkunga kandi abafashe gushikama ku masomo.
Nitwa Hitimana Venansi, ndi marene wa Christina, kandi ndi na tante we kuko umugabo wanjye ari Nyirarumbi. Christina namumenye ari umwana muto cyane w'imyaka itatu, ariko uzi ubwenge buhebuje, wishima, uzi kwakira abantu, ushimishije, ufite umubiri mwiza usa neza. Akaba yarazi kuvuga neza kuri iyo myaka, yarazi gusubiramo isoni nde kazitunga utuntu dushimishije, akamenya kwakira abashyitsi. Hagera akakubwira ati mbyinire, ibintu bimworoheye. Yarafite akaririmbo yakiriza abashyitsi kitwa Urukweto Mukadi, ari nako abyina, nuko azi kubyina, yarashimishije. Ikindi kintu rero cyari gishimishije nanone, Christina mu buto bwe, ubwo buto cyane wa mwana nyine usanga mu rugo ugiye mu biruhuko, nuko atagiraga isoni cyangwa ngo atekere yumve yikanze yikanga abantu. Ikintu yatinyaga mu isi mu buzima bwe nabonye atinya, yatinyaga imodoka yayibonije akavuga ngo iramutya, ariko binarume ibyo byaje gushiza. Ati irangi irangi njya nyine bakamuseka bati afite nyine ufite imodoka, yarangiza akavuga ngo iramutya.
Wow, uwo Christine bavugaga uramwibuka?
Ariko ndamwibuka cyane rwose. Nagira ngo nshimire abantu bamaze kuvuga kandi banyibutsa utuntu twa kera dushimishije, biranshimishije cyane. Ubundi mbona kenshi bavuga umuntu gutyo iyo yapfuye, binkoze rwose ku mutima cyane kuba ngize amahirwe yo kumva aba bantu bamaze kumvuga bamvuga neza nkabumva nkiriho. Nagira ngo mbizeze ko ikiduhuza gikomeye cyane kandi ko nzakomeza kugisigasira. murakoze.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika, ikiganiro cyihariye, ikiganiro twahariye ishami ryashibutse kuri nyakwigendera Agnes Kabarenzi. Kubatarakurikiranye ibiganiro byacu kuva bitangira, Agnes Kabarenzi yari afite imyaka 24 muri 73 yakoraga mu bitaro bya Sashka i Kigali, yari amaze imyaka 2 arangije mu ishuri mbonezamubano rya Karubanda. Nyuma ya kudeta y'umwaka w'1973 73 yakuyeho ubutegetsi bwa Perezida Gregory Kayibanda bugasimburwa n'ubwa General Major Juvenal Habyarimana. Yafunzwe nta cyaha yashinjwe ngo aburane atsinde cyangwa atsindwe. Yafungiwe mu rutumva ingoma muri gereza idasanzwe ya Ruhengeri, ayigwamo kimwe n'abandi bari kumwe, bose bari abagabo, ariwe mukobwa rukumbi, bari 60. Abenshi baduhaye ubutumwa bahamije ko bishwe n'inzara, nta kindi baryaga uretse ukwizera kwabo. Bafatanyaga gusenga bagifite umwuka, Kabarenzi agatera isengesho, niwe washizemo umwuka nyuma y'abandi. Nyuma y'iminsi 52 uwo yasize yamuragije Imana, amwita Uwimana. Imana yamushyize mu maboko y'umubyeyi w'impuhwe nyinshi, uwo ni nyakwigendera Anastasia Nyirahabimana wareze Dr. Christine Uwimana. Nababwiye ko Dr. Christine yatswe uburenganzira bwe bw'umwana n'ubw'umuntu ataravuka akiri mu nda ya nyina. Ikigaragara n'uko ariwe mfungwa ya mbere yari ifite iminsi mike y'ubuzima yahohotewe na Repubulika ya kabiri igiyeho. Ibyo ni amateka tugomba kumenya. Indirimbo ikivi ya nyakwigendera Rugamba Cyprien. Turi kumwe na Dr. Christine Uwimana. Iyi ndirimbo yo ikwibutsa iki?
Ya cyakora munyihanganire muri iki kiganiro nshobora kugira amarangamutima menshi, ariko turimo turavuga ibyiza. Donc ni amarangamutima y'ibyiza n'ibyishimo.
Ntiwitangire naza turayashyira.
Iyo numvise rero indirimbo ikivi ya Rugamba Cyprien ivuga iti urumve shami nashibutse, icyo kivi ni icyawe, ubu nkwareye kucyusa, tuzase nanjye kandi urenzeho usumbe. Nibuka amagambo ya nyuma mama yambwiye ajya kwa muganga. Mama ni umuntu wakundaga warwaraga cyane, noneho mbere yuko ajya mu bitaro aho yaguye yaramanuriye, ariko sindamenya yuko aribwo bwa nyuma. Arambwira ati ujye wiga gukora ibintu byose, ambwira ko nta kazi k'abagabo cyangwa k'abagore kabaho, ko mu kazi ngomba kumenya ubwenge bwo gutegura ibintu nkabishyira ku murongo ngo kugira ngo bitambana byinshi. Niyo magambo ya nyuma yambwiye, ntabwo nigeze nongera kumubona. Iyo nyibutse rero iyi ndirimbo, iyo nyumvise mpita numva ari nkabyo yambwiraga. Nawe kandi Imana ikomeze mwakire.
Ndifuza guha ijambo abantu bazi uwo mubyeyi uvuga wakureze nyakwigendera Anastasia Nyirahabimana, umubyeyi wawe. Ndahera ku mukobwa we Bernadette Twishime.
Mama Nyirahabimana Anastasia ndamwibuka kuko ari umuntu wakundaga kugira urugwiro cyane no gukunda guseka, agakunda no kutujyana ahantu hose habaga habaye ibirori cyangwa se tukajya gusura. Akunda gusura abantu.
Muribuka inshuti magara ya Agnes Kabarenzi biganye Cecile Mukabiganda, yari mu kiganiro cyo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 ari mu baje kwakira Anastasia Nyirahabimana avuye kuzana Christine Uwimana i Kigali. Aratwibutsa icyo gihe
uwo mubyeyi umunsi yamuzanye yari muyunzwe, tumenya ko umwana yaje tujya kumureba. Yari yari akana gatoya yakagaraga n'utuga gatoya rwose kadifite amashati yo mu nsi. Turamwishimira twahise tubona ko nyuma nyine adushije urwibutso.
nitwa Hitimana Venansi ndi marene wa Kristina kandi ndi natante we kuko umugabo wanjye ari nyirarume abavyeyi bareze Kristina barabavyeyi beza bazi ubwenge bamukunda cyane ariko kandi bamuha n'uburenganzira inshuro ya mbere yagiye mu ishuri nitwebwe twamushyizemo kuko yari yarize ngo tujyane aho twakoraga tumujyana mu ishuri ariko nka kumwe umuntu ajyana umwana muri materineri na materineri zabagaho umwana yari atangira ishuri ataragira n'imyaka itanu ngo yari afite ubwenge umugabo wanjye agiye kumwinjira amanota asanga yabaye uwa mbere biramutangaza ariko kuko twagombaga kwimuka yakomereje ishuri imuyunzwe ubwo rero Karabudi yane tumugarutseho na Anastasia umwana bamuhaye ubwenge bamuhaye icyo urwo rukundo rutuma ashobora kugira ubwenge atadindira Karabudi yane yari umubyeyi mwiza witonda ucishije make ariko uzi gupfunda uhora aseka udahungabanya abana nyine ku mwana wamubwira ngo so arakwica ashwiye ibyo ntabwo byabaga kwa Karabudi yane nanone ntabwo bari babajeye ntabwo yari umwana urushije kurera Kristina kimwe na murumuna
ubwo butwari bavuga ku mubyeyi wawe Nyirahabimana Anastasia nawe wabumbonyeho nk'umwana
cyane rwose mu ijambo rimwe navuga ari mu ihwanye n'ibyo yakoze ni intwari ikinyarwanda baravuga ngo umwana apfa mu iterura iyo mbitekereje mu mateka yanjye nsanga ari byo kandi uko mbibona mu kazi nkora ko gusana imitima nsanga ari byo urukundo ruhabwa umwana ukivuka mu myaka ye ya mbere rurakomeye cyane kuko nirwo ruba umusingi w'uko umuntu azamera mu miterere ye mu mibanire ye n'abandi no mu kuntu akemura ibibazo bye mama wandeze yari intwari yari umugabo nk'uko mu kinyarwanda bishatse kuvuga ndakeka yari umuntu ugira imishinga kandi akayishyira mu bikorwa yari umuntu ugusezeranya ikintu kandi akagikora yavugaga icyo atekereza nta buryarya rwose ntiyahangayikishwaga ngo baragira ngo iki baravuga ngo iki yari umuntu wiyoroshya cyane yari indahemuka ntiyataga umwanya mu bidafite agaciro kandi yagiraga ukwihangana gukomeye kuvuga rero ko yagiraga urukundo byo sinabitsindaho kuko ndiho nkubona umukobwa we nk'umwe utarashaka utarabyara yiyemeza kurera uruhinja umbabarire
komera fata igihe cyawe
ni igikorwa cy'indashyikirwa sinshidikanya ko ahari areba na murumuna wanjye kandi sinshidikanya ko Imana yamugororeye ko ari kumwe nayo
hamwe nabumva ijwi ry'Amerika turakwihanganishije wowe na murumuna wawe Bernadette tuyishime
Washington ijwi rya Amerika
bakunze ijwi rya Amerika cyane abanyarwanda kera mama umbyara yajyaga mbwira ngo rutegaminsi rwategera uko umugabo ateze niko ategurirwa nubwo bwose Dr. Christine Uwimana atarafite se umubyara yagize ese wamureze amukunda yitwa Nyangezi Claudiani yitabye Imana mu mwaka w'1994 abana benshi bakuranye na Dr. Christine bari bazi ko Nyangezi ari we se bazi ko Anastasia Nyirahabimana ari we nyina dore abamuzi uko bamwibuka
nitwa Mukantwari Alfonsina nkaba ntuye mu kagari ka Bibare akarere ni Gasabo narezwe iwabo wa Nyangezi Karabudiyane ubwo ni kwa Masenge Karabudiyane twarareranywe yari mukuru kuri njyewe ariko wabonaga ari umuntu ugwa neza ari umuntu w'umusore utecetse ndetse ibyo yakoraga byose yabikoranaga ubwitonzi kandi ubwo bwitonzi ahantu bwaturutse ngira ngo ni no ku babyeyi be ariko yiyongereyeho no kwiga yari agoronome wa komine Masango yari yarize yarakoraga yari umuntu ukeye kandi ugira umutima mwiza yamye afite Kristina nk'umwana we mukuru na Tuyishime Nyangezi yamufashe neza yamureze nk'umwana we twaje kumenya nyuma ahubwo ko atari umwana we ubundi twabonaga rwose ari umwana we akurikije uko yamufataga kandi koko yari umwana we yamufashe neza aramwigisha ngira ngo no mu ishuri ntabwo Kristina yigeze abana wa kabiri niko nabivuga yari umwana uzubwenge yamye abo wa mbere aho muherukira igaprimere muyunzwe agera muri secondaire era mbe université nkeka ko yabaga yi wa mbere yari umwana wabonye uburere rero buhagije kandi uburere buri mu rukundo ntabwo ari uburere gusa byo kurera ariko byari uburere buvanze n'urukundo
papa wanjye ndanje si Claudiane we nawe n'umuntu wari utuje kajya atera amahane ubwoba cyangwa abana n'iki mwibuka ko yari umuntu iteka waduhanaga atubwiriza urukundo rukabije ntabwo nibuka ko hari igihe yenda yaba yarigeze ku nyaha afite amahane cyangwa iki
Dr. Christine wibuka ute papa wawe Nyangezi
papa wanjye Nyangezi Claudiane ndagira ngo mbanze mvuge ko papa wanjye yandeze kuva mfite imyaka itanu amaze gushyingirwa na mama wandeze mbere yaho ariko habayeho abandi ba papa bo mu muryango banyitayeho cyane ntakwibagirwa uwa mbere ni sogokuru Juvenali kubyara mama Anastasia nkirakana gato n'abagiwe kuko mama niho yarari akiri umukobwa yarankundaga cyane rero njya byibuka rwose ukuntu twabaga turi kumwe mugenda inyuma ndakantu kakana gatoya afite igikote kirekire ari mu nka ze no mu mirima ye akampa amata n'ikijumba undi mupapa wanyitayeho cyane ni musaza wa mama wandeze Joseph Fitimana yambere mubyeyi ukomeye nisanzuragaho tugakina tukaganira kandi yanyitayeho we atanabyara ngira n'igihe cyo kuri we ndumwana wabo rukumbi arandetesha imana nawe inkuru kuri dashira tugarutse kuri papa wanjye Nyangezi rero nkuko bamaze kubivuga yari imfura koko imfura nka kumwe mu kinyarwanda bakunze kubivuga imwe musangira ntigucure mwajya inama ntikuvemo waterwa ikakuburira wapfa ikakurerera wasonza ntiwibe waba ukize ntusuzugura ukene yari umuntu utuje cyane uvuga make ugira ubuntu nta na rimwe yigeze ambwira nabi cyangwa ngo amutaze cyangwa ngo amutaze murumuna wanjye yahoraga arata udukobwa twe twombi ari twe njye na murumuna wanjye tuyishime abaratije inshuti ze yagiye hakiri kare yagiye tukimukeneye agenda nawe ahohotewe n'umuryango we hafi ya hose mu mahano yo muri 94 imana ikomeze imwakire mugororere kandi nawe ndizera ko ahari areba abakobwa be babiri kandi abishimiye nk'uko yakundaga kubivuga mwana imwakire nawe
mama wawe Nyirahabimana amaze kwitaba imana wari ufite hafi imyaka 16 wabaye uwande
mama wandeze amaze kwitaba imana kuva nyine nari nongeye kuri mfubyi ariko harabakomeje ako kazi ko kunyitaho mu muryango ariko nanone hari ukuntu nahuye n'ubuzima bukarishye gusa amahirwe ni uko nari narubakiwe wa musingi ukomeye kandi nanone ko imana yongeye gushyira ku nzira yanjye abandi beza nshima cyane bo mu muryango ndashaka no gushimira cyane abarimu cyane cyane umwarimu wamfashije anyigisha muri secondaire mu by'imana kandi ngo yari azi mama Anyesi umwarimu yabonye ko ntameze neza n'amanota agabanuka ko ni ikintu kitari gisanzwe akabona nigunze ku ishuri nabyo ni ikintu kitari gisanzwe ambaza impamvu aranyumva hanyuma nyakiriwe n'umudamu we bampa amata bambwira ko nzajya njyayo uko mbyifuje yitwa Joseph Sibomana nawe kandi yitabye Imana muri imyaka ya nyuma Imana imwakire ndashima cyane umudamu ukiriho witwa Restituda utuye mu Rwanda
abanyarwanda baravuga ngo umwana apfa mu iterura abana mwabyirukanye mwiganye babwiye ijwi rya Amerika ko wakuze uri umwana wishimye abandi bakubona bakifuza kumera nkawe ndifuza kukumvisha uko bamwe muri abo mwiganye bakwibuka
nitwa Ingabire Calista mba mu gihugu cy'Ubufaransa ngiranye na Christine Mutimana ku ishuri nge nahageze bari mu mwaka wa kane ubwo Christine akaba ari wa mukobwa ufite ubwenge urangwa n'ibyishimo akagira urukundo rwinshi ndetse Christine agakunda ubuzima akabuha agaciro akaba ari umuntu ukunda gusenga ndetse no kuririmba aho aba ari hose yaba akunda kuririmba ari mu makorari
nitwa Alice Iribagiza Dr. Christina twarabanye iruhande ibutare kuri universite. Christina yakundaga abantu cyane, akagira impuhwe, ukabona afite ubumuntu, ari umuntu uri sincere cyane, ukabona afite susi y'abantu cyane cyane abana b'imfubyi ndetse n'abantu batishoboye.
Ndifuza kongera guha ijambo inshuti zawe Magara, Alice Iribagiza na Jean-Claude Rushangiza. Bazi ukuntu kutamenya umubyeyi wawe byakubereye umutwaro uremereye, tubumve.
Nitwa Jean-Claude Rusangiza, ntuye mu Faransa. Twaganiriye byinshi w'Imana. Umurebye ukuntu hari umwana uhora aseka, wakeye, yishimye, ntaraho wahera icyo kibazo kimubaza. Nta nabwo ntigeze rero agitobora ngo akivuge, akibwire uwo ari we wese. Yabimbwiye turi bakuru rwose tumaze kubaka, nibwo yambwiye ati buryo uzi ko wa mubyeyi burya uzi atari we mama, ari mama wacu wanderaga. Ubwo rero ntabwo nize mubaza ku kibazo cya papa we. Ikibazo cya papa we tukivuze hashize imyaka itagera ku icumi.
Ikibazo cyo kutamenya se, mugize mukiganira yigeze akubwira ko kimubabaje?
Ntabwo yagitindagaho, kuko yambwiraga ko kugeza n'uwo munsi ababajwe karatewe intimba no kutamenya mu by'ukuri undi mubyeyi we wa kabiri. Ntiyigeze amumenya, ntawashatse kumumubwira. Yakoze ibyo ashobora byose ngo abimenye, ariko abura aho atangirira, abura intangiriro y'inzira, ari imyirasiga inkingi.
Ikintu yambwiye birumvikana cyagombaga kumushimisha ni ukumenya umubyeyi we, ni ukuvuga papa we. Mama we nakubwiye nyine ko yamubonaga ku mafoto, ariko icyari kumushimisha nyine yahoraga ambwira ati byibuze yiba nari mbonye n'ifoto ya papa nkamenya uwo ari we, kuko birumvikana nyine ko atigeze amumenya nkamenya n'uwo ari we. Yambwira ko icyo kintu cyamushimisha cyane, kandi koko birumvikana nk'umuntu wese utarimenye umubyeyi we biba ari ikibazo gikomeye.
Dr. Christine, hari icyo wongeraho ku byo Alice Iribagiza na Jean-Claude Rusangiza bavuze?
Nibyo koko, nari nzi izina rya mama wambyaye, ariko mu by'ukuri ntamuzi nk'uko nabivuze mu kiganiro cyahise ku ya kane z'ukwa cumi, kuko ntabwo bashoboye kumbwira uko yari ameze, ariko byibuze nari nzi uko yitwaga. Nzi n'ahantu nakura ifoto ye. Ku byerekeye papa wambyaye, nta zina nari nzi. Muri make nagiye mbwirwa ku buryo butandukanye ibyerekeye papa wambyaye. Nari mfite uburyo nka butatu bunyuranye. Urumva rero ko nabaye mu rujijo imyaka myinshi. Namwe nimwibaze aho umuntu hose agenda yandika kuva akiri mutoya kugeza ari mukuru, ndengeje imyaka 40, aho umuntu yandika amazina y'ababyeyi be, amazina ya papa, amazina ya mama. Ahari izina ry'umubyeyi wanjye hari handitseho kugeza na n'ubu ngubu yuko uwo muntu atazwi. Urumva rero ibyo bintu ntabwo ari ibintu byari binyoroheye.
Birumvikana. Twibutse abatwumva ku mateka y'u Rwanda, kandi mutwumve neza, si Dr. Christine wenyine wabayeho atazi se umubyara. Abantu nkawe ni benshi mu Banyarwanda, kandi turabyihanganishije mwese abatwumva. Ni amateka tubana nayo tutazi icyayateye.
Ikiruta dusase inzobe, dusase ngure
mba ni radio ijwi ry'Amerika. Ikiganiro muri sanga abaduteze amatwi muri aka kanya, ndifuza kubasaba kumfasha mu kantwaza ubutumwa ngiye guha Dr. Christine Uwimana. Abantu benshi barakumvise mu biganiro bakakugirira impuhwe, abantu bababajwe no kuba warabaye imfubyi ko nyuma y'imyaka 47 utazi papa wawe. Nagira ngo mbabwire ko nyuma y'ubushakashatsi twakoze tukifashisha ikoranabuhanga mu bya siyansi ripima rikamenya amasano hagati y'abantu, Dr. Christine Uwimana, ufite papa wawe uzwi. Nguhaye ikaze mu muryango w'abana bavutse bakamenya ababyeyi babo, ni mufashe musangire na Dr. Christine icyo ijwi rya Amerika ryagezeho udifatanije namwe ariko cyane cyane n'abagize umuryango we mushya ndetse n'abakoresheje ubuhanga muri siyansi kugira ngo bigerweho ndifuza gushimira ikigo Unité de Génétique Forensique y Lausanne mu Suisse kubera akazi bakoranye ubuhanga kandi bakageza kuri banyiri ubwite ibisubizo mu gihe twifuzaga ko cyahura n'iki kiganiro twari twateganije kuri uyu munsi. Izo ngoma ni wowe zivugira Dr. Christine kuri uyu munsi, nibwira ko udasanzwe udasa n'iyindi, iyo nkuru uyakiriye ute?
Mfite amarangamutima menshi rwose. Venice uravuze uti ngo uhaye ikaze mu muryango w'abana bavutse bakamenya ababyeyi babo. Kuri jyewe ni nk'aho nongeye kuvuka. Mfite rwose amarangamutima menshi. Nta umuntu afite amarangamutima menshi abura amagambo yo kuvuga ngo abe yasobanura ibyishimo mfite kuri jyewe.
Mbwira, igihe wari ufashe urupapuro rw'ibisubizo wumvaga umeze ute?
Cyagiye rwose ni igihe ntazibagirwa. Ubungubu hari itariki yagiye mu mateka yanjye, ni itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 2020. Ndabyibuka mfashe urwo rupapuro ntararufungura, mbonye yuko nyine ruvuye aho ngaho babipimye. Nahinze umushyitsi cyane, numva ngiye kwikubita hasi. Noneho ndagenda ndiherera ndavuga nti nga mbanze ndusome njyenyine, hanyuma abana nze kubabwira nyuma. Nuko ndabisoma ibyo bisubizo menya icyavuyemo.
Dr. Christine, umwana wese ndabyemera agomba kumenya havuka. Nawe urabizi, wari umaze imyaka myinshi utazi papa wawe. Utekereza iki ku bana bakura batazi base?
Rwose abana bakura batazi base nanjye nababayemo. Nongeye gutangira kubivuga mbishyira mu mateka yahise, kuko ubu ngubu nzi data. Ntekereza yuko ari igikomere kitakagombye gusuzugurwa. Ndifuza hano kubwira abana bose bavutse batazi base, kandi barashoboraga kubamenya ngo nibakomeze bagerageze, begera ababakuriye bababaze. Ni uburenganzira bwabo, kandi n'amategeko mu by'ukuri arabivuga. Ni igitangaza kuko ubu nshimishijwe cyane no kubwira abanyumva no kubwira abo bana bose ndimo kubwira yuko ndi umukobwa wa Kabarenzi na nyiri wakwe. Biranshimishije cyane kubivuga, kuko ntabwo nifuza yuko bikomeza kugenda bivugwa mu matamatama cyangwa ugasanga n'abandi bavuga ibindi. Numva rero igitangaza gikomeye, kandi basaba mwese yuko mwafasha rwose gushimira. Ntabwo kandi nibagije n'abandi bana badafite uburyo bwo kuba bamenya base, kuko igihugu cyacu cyanyuze mu magorwa menshi. Aha ndatekereza abavutse ku buryo bw'ihohoterwa, ba mama babo batazi n'ababahohoteye abarimo. Ndifuza kubwira abo bana ko nta soni cyangwa gusenga bakagombye kugira, kuko twese twibona twavutse nta ruhare tubigiremo. Nimukomere uko ako kababaro gafite uburemere bwinshi kandi ndakaje.
Urakoze cyane Dr. Christine Uwimana, ugumane natwe muri kino kiganiro twaguteguriye cyihariye. Nzi ko muri benshi mwifuza kugaragariza Dr. Christine ko mwifatanije nawe mu byishimo. Ndaha ijambo bake kubera igihe gito dusigaranye. Ndahera ku mukobwa we w'imfura.
Nitwa Uwiringiye Mahoro Ange Christella, ni njye imfura ya mama. Njye na musaza wanjye na murumuna wanjye twifuje kuvuga ukuntu twakiriye ko mama yamenye izina rya papa we wamubyaye. Mama yaraduhamagaye ngo tuze muri salo atubwira inkuru nziza. Atubwira yishimye cyane ko ibisubizo bya test ADN byaje. Aratubwira ngo ni inkuru nziza, undi papa wambyaye wari we. Yaratweretse urwo rupapuro yanditseho, bigaragara neza ko ahuje papa n'uwemeye gukora test. Nyuma y'igihe kinini yamaze yibaza ategereje, twamubonye aruhutse kandi afite amarangamutima menshi. ntabwo twigeze tumubona afite amaranga mutima angana gutyo. Ubwo yadutekeye ibiryo biryoshye, akunda guteka ibyo mu Rwanda, hanyuma turanabyina. Ese twe twarishimye cyane kuko n'ubwa mbere tumenye izina tukanabona ifoto ya sogokuru ubyara mama. Murumuna wacu afite ahantu yanditse amazina n'amasano y'abo mu muryango, ariko hari ahantu handitse ngo nabwazwe. Ubu byatumye noneho yandikaho izina rya sogokuru wacu. Murakoze cyane gufasha mama kumenya papa we.
Christella, urakoze cyane gushima. Reka none twumve ubutumwa bw'umufasha we Marc Pidou.
Chère Christine, Madame de Cœur.
Christine, rukundo rwanjye, igihindoro yanjye yahuye bwa mbere ni yawe. Natangajwe n'uburanga bwawe, ariko sinari nzi ko ubwo buranga bubumbatiye roho nzima itarategetswe n'ibyo wanyuzemo. Umuzungu nkanjye umusubiza atakwibaza. Kuva muri gereza aho mama wawe yakurwanyeho atizigamye kugera ku musozi wa Verchelle Blanc aho dutuye ubu mu Suisse, wanyuze mu nzira itangaje. Igishimishije ni uko wakuye n'abantu buje neza nk'ababyeyi ba kureze banyogosenge baso wanyu bakwitayeho bakakuraga urukundo. Ndabashimira nshimira n'Imana yatumye inzira zacu zihura. Hashize imyaka itanu nkugenda iruhande, mfite ishema ryinshi kubera ko uri umufasha w'ikirenga. Muri iyo myaka yose wambwiye ibyakubayeho, kandi ndibuka ko wambwiye ko kenshi wifuzaga kuba wagira ifoto ya papa wawe kugira ngo uyishyire iruhande rw'iya mama wawe mu cyumba cyawe ikambere.
Cependant, ce père était inconnu, et je voyais dans tes grands yeux de génisse toute la tristesse.
Gusa rero uwo mubyeyi ntiyari azwi, nabonaga mu maso yawe y'inyana umubabaro w'umwana w'umukobwa wifuzaga kumenya papa we. Havugwaga byinshi, ariko hari igihe utahumaga abashaka kubimenya. Gusa ukuri gusa muziko ntigushya, igihe kiragera kugatsinda. Nishimiye ko washoboye kubona igisubizo wari ukeneye, ukaba ushobora kwatura ukavuga izina rya papa wawe kimwe n'irya mama wawe. Aho bari ababyeyi bawe bafite ishema batera kubera ko uri umubyeyi w'igitangaza urera abana batatu bashimishije. Uri umuganga wuzuye, wemewe, uratwa, ufasha abakomeretse gukira ibikomere baterwa n'ubuzima cyangwa se ubugoryi bwa muntu. Ndagushimira igihe cyose twasangiye. Icyampa nkaguhora iruhande igihe cyose ahariho hose.
J'aurais voulu te rencontrer toujours, n'importe quand, n'importe où. Ndagukunda.
Iyo ndishimye cyane cyane bimwe bikabije. Iyo nkuru rwose iranshimishije cyane, kubera ko rwose Christina ni mu rukuru wanjye twarabyirukanye, ariko aho tumariye gukura naje kumenya ko mbese tutavindi imwe mu nda ya data na mama. Nawe icyo kibazo agahora kibaza kuko yamenye mama we ariko ntamenye papa we. Ibyo bintu bikamubabaza cyane, bigahora bimushengura. N'ubu rwose ni ibintu byari byaramukomerekeje umutima cyane, ku buryo birashimishije cyane kuba icyo kibazo gikemutse nyuma y'imyaka myinshi. Mboneho rwose gushimira mwebwe mukora icyo kiganiro, mukaba mutugejejeho iyo nkuru. Nanjye rwose ndumva mbyishimiye Christina, ndakwishimiye cyane. Dufatanyije ibyishimo nk'uko n'ubundi dufatanye ibyishimo, tugafatanya n'umubabaro. Rwose iyo nkuru iranshimishije cyane, kandi n'abandi bana bafite ibibazo nk'ibyo bebe buhamya ko igihe iyo kigeze ukuri kugera haboneka, kandi umuntu rwose agashyira umutima hamwe. Nubwo nyine tuba twararezwe tugahabwa urukundo, ariko kumenya aho umuntu akomoka mu by'ukuri ni ibintu by'ingenzi kandi biba bishimishije.
Ubutumwa ni bwinshi, ubutumwa ni bwinshi. Hari umuntu ugukunda cyane wahamagaye Ijwi rya Amerika adusaba ijambo, turarimuhaye.
Reka nta kindi navuga kirenze kuvuga ko nishimye cyane. Nitwa Rutisire Yohani, uwo ni umwana wanjye rero ndi se wabo, duciye kuri mama we. Ubwo rero uwo mwana yari ategereje kumenya papa we. baramuzi amaze kumumenya ubwo rero turishimye cyane kuko twese tugiye gusangira tumenye neza amerwe neza icyo namubwira gusa nuko tumwakiriye mu muryango kandi yari ahari nyine nanone dushimire nanone uwamuhaye ku uburyo bwo kumenya se uwo ari we ibyo nabyo ntabwo twabiceceka rwose turabishima nta kindi ntashobora kuvuga se ibyishimo umuntu ashobora kubivuga aca gusa mu magambo make reka ariko ibyiza si ukubiceceka ariko ni ibintu bidashobora kuvugwa mu magambo makeya
muri make y'ibyishimo byakurenze
nibyo rwose nibyo byose ariko rero birandenze ahasigaye gusa ni uko nyine ubwo ngubwo mu buzima buri imbere yacu tugira dutya tugafata uwo mwana tukamujyana imuhira kuko nicyo yari ategereje nicyo natwe twari dutegereje kuko ntabwo twari tuzi ko papa we ari wo tumaze kumenya n'uwatekerezaga ko ari we ubungubu arabyemejwe rwose ubwo rero tubyishimiye
urakoze cyane natwe turagushimiye ku ijwi ry'amerika
ndabigibashimira mwebwe mwatumye tubigeraho tukamenya uko biteye ubungubu sinari mbizi ubu rero birashimishije uwo mwana rero nawe yishimye twishimane
igihe wigaga i Geneve mu Busuwisi hari umuntu wakwakiriye akubera umubyeyi umubera umwana nawe amaze kumenya inkuru nziza yohereje ubu butumwa ni Evelyn Merlash
Christine, il y a longtemps, tu m'as fait un très joli cadeau pour mon anniversaire. Qu'on partage et quelque part je te remercie Christine de protéger oui alors Christine je suis très heureuse que tu aies
nishimiye ko nawe bashoboye kuzuza igisekuru cyawe kubera ko wari ubuzima bwamumenye ndibwira ko iki ari igihe cy'ibyishimo utangiye
mu Rwanda reka tunyarukire mu Rwanda twumve ubutumwa bwa Cecile mu Kabiganda tubone kujya mu Faransa tumve ubutumwa bwa Venancia Hitimana
mwana wanjye Christine ndakwishimiye cyane kuba icyo wifuzaga ku mutima cyarashoboye kugerwaho nifatanyije nawe mu byishimo kandi kuba byarakunze ndizera ko umuryango yashoboye kubona niba uwo mubyeyi yarashoboye kuboneka ndizera ko n'umuryango urambuye ni ukuvuga aho uwo mubyeyi wawe papa wawe yabonetse ntabwo ari umuntu wenyine udafite abandi bavandimwe ndizera ko nabo bizakunda kugasubira ku mutima
Christina rwose iyi nkuru irashimishije cyane kuko twari tuyitegereje kuva kera aho watangiriye kubivuga kubitubwira tukabyumva ko bibabaje uba utari uyizi ubu rwose biranshimishije ku buryo buhebuje numvise mama wawe yarakoze akazi aho tumenye yuko byamugendekeye yakoze akazi mu ijuru ibitari bizwi biramenyekana kandi biza ari ibyishimo byawe ikindi nakongeraho kandi mbwira n'umuryango wanjye nuko Christina twamwishimira cyane kandi tukazirikana na n'iminsi mama we uko yabaye umumaritiri akaba ubu twamwambaza nk'abatagatifu wo mu muryango wacu kuko rwose biragaragara ko yakoze akazi aho ibi biganiro bitangiriye twaramuvuze turamuvuga kandi turamwambaza na Christina nk'umutagatifu none icyari gisigaye ku mibereho ya Christina yagombaga kumenya ndabona yarabigize mu ruhare.
Madame
Nanje Felicita Kabanda, nk'umubyeyi nishimiye kumenya ko ikibazo Christina yibazaga ku mubyeyi we cyakemutse. Imana yakoresheje abantu batandukanye, ikoresha ijwi rya Amerika mu kiganiro cyashize yari yamusezeranije ko izakomeza kumushakishiriza, none umuti wabonetse. Ni ukuri intimba yagendanye igihe kirekire, imyaka myinshi, imyaka yose mbese y'ubuzima bwe, kibonewe igisubizo. Kuko uyu munsi twishimanye nawe kumenya ko se yamenyekanye kandi rwose ikaze mu muryango mugari yavutsemo, inkomoko ye arayimenye, abavandimwe bamwishimire kandi bamwakire. Turafatanya nawe gushimira Imana ku byamubayeho kandi dushimira ijwi rya Amerika ritahwemye kumugaragariza ubushake bwo kumufasha muri urwo rugendo. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo umuntu arinde agera ku myaka nk'iyo afite ataramenya ababyeyi, ataramenya uwamubyaye. Turashimira rero ijwi rya Amerika ko rishoboye kumubonera igisubizo, rikaba rimuhojeje amarira yarize yiherereye igihe cyose abyereka Imana. Kandi rwose turakomeza kubashimira ku byo mukora byose, mwihanganisha abantu benshi, mbese n'urugendo rurerure, ariko Imana ikomeze kubandika imbaraga kuko mukora ubudahwema kandi mukageza abantu mukabasubizamo ibyiringiro. Murakoze Christina, nawe rwose izina w'Imana ryakubereye umugisha kuko Imana itahwemye kubana nawe. Mu byo wanyuzemo byose ntiwabaye wenyine, Imana yaragukomeje kandi iracyagufitiye umugambi w'ubuzima kugira ngo ushobore nawe gukomeza abadandabirana. Ni ibibazo ni byinshi ariko Imana ikomeze ibigufashemo.
Dr. Christine, ubwo butuma bwose ugakiriye ute?
Nkuko nakomeje kubivuga, uyu munsi nta magambo menshi mfite yo kuvuga kuko ndishimye cyane. Icyo ndimo gutekereza ni ukubyina. Abanzi banzi ko nkunda kubyina iyo nishimye. Ndagira ngo rwose mbashimire abantu mwese mwishimanye nanjye, kumenya iyo nkuru nziza nari ntegereje imyaka n'imyaka. Nagira ngo mbabwire ko mbakunda nanone kandi mbashimira cyane kuba mwashatse kubingaragariza.
Nkubwira ko ikiganiro kizarangira amenye papa wawe, wigeze wemera ko bishoboka?
Kubwo abantu reka mubwire Venice, numvaga yuko bidashoboka, nari narakuye ya masa. Ariko jyewe ibintu binaniye njya mbwira Imana nti nakoze uko nshoboye, ahasigaye nahawe. Ubwo rero ntekereza ko kubw'Imana natekerezaga ko yabijyamo inyuze kuri wowe, inyuze kandi n'uwo wabisabye, kandi nifuza gushimira cyane muri iki kiganiro.
Iki kiganiro cy'ibyishimo kigiye kurangira. Igisubizo wari umaze imyaka utegereje urakibonye, hazakurikiraho iki?
Imana ni igitangaza rero. Ntabwo nari nzi ko hari ibi biganiro birimo gutegurwa mu byaha 2063. Kuko njya numva amakuru yo mu Rwanda, nagiye kumva numva hari ibiganiro bihita byo kuri kudeta yo muri 73 mfitega amatwi. Kugeza ubwo mpuye nawe Veniste, nshimiye Imana, ndavuga ko twahuye kuko ukuntu twavuganye ni nkaho twabonanye imbona nkubone. Igikurikiyeho rero ni ugutegura umunsi mukuru wo gushimira Imana kandi ngaha icyubahiro abo navuze bose, ababyeyi banjye bombi b'umubiri, ababyeyi banjye bombi bandeze, n'abandi babyeyi ntarondora ahangaha banyitayeho. Icya kabiri nishimira nifuza gushimira uwo muryango n'inshuti zanjye bakiriho, kuko burya ni byiza no gushimira n'abakiriho kuko nibo bakomeje kungaragariza urukundo ruzima. Ndacyafite amarangamutima menshi yerekeranye n'uko namenye umubyeyi wanjye. Muri makeya biracyari bishya kuri jyewe. Nikibabaje nuko nawe nyine yahohotewe, ariko icyangombwa nuko muzi abanzi inkomoko yanjye. Ubu nzishimira cyane kumenya uwo yari we
Nono nkamwandikisha mu byangombwa byanjye ahari handitse ise utazwi asimburwe nyiri wa kwe Godefroy.
Natangiye vuga ko Imana yagusharaza amasimbi iguha impano nyinshi zuzuye, muri zo harimo impano yo kuririmba. Mu gusoza iki kiganiro cyo gushimira Imana, nagira ngo mukanya dusoze twumva indirimbo wambwiye ko waririmbye uri muri Chorale de Kigali Magnificat, yahimbwe na Solveig Yamuremye. Mu gihe tukiyitegereje, ndifuza ko tugabana iminota mike isigaye yo gusoza, ni wowe utangira dushimira.
Ndeka wenda umunota umwe nihuse nshimire mbere na mbere Ijwi rya Amerika ryateguye bino biganiro, rigakora ubushakashatsi bwakozwe ukampa ibibazo nibazaga kuva nkiri umwana. Nta kintu ndabashimiye cyane, numva nta kintu narenzaho. Ubu ngubu amateka yanjye aruzuye, ubu nshobora kwicara hasi nkayandika nkayabwira abana banjye n'abazankomokaho. Icya kabiri, nifuza gushimira cyane cyane wowe Venista, kuko nubwo ari akazi kawe k'ubunyamakuru, ukuntu uvuga n'ukuntu wakira abakuganye bose muri iki kiganiro, ubaha utuma bagira icyizere bakakwisanzuraho. Bose nagira ngo mbigushimire, kuko ibyo ngibyo nibyerekeranye n'imiterere yawe uteye. Ikindi kandi nagira ngo nshimire abantu bose batanze ubuhamya bwatumye tumenya byinshi mu byabaye, nubwo wenda hari ibindi tutazashobora kumenya. Ndangije rero ikiganiro, nanone nshimira cyane wa muntu wahoze avuga ko azajya yicisha inzara kuri tariki ya 5 y'ukwezi, ngira ngo mubwire yuko Imana irabyumva, kandi ko ku giti cyanjye ibisubizo nifuzaga byose narabibonye. Nongeye kandi kubashimira mwese, kandi nshimira n'abantu bose bamvuze uyu munsi umwanya bafashe kugira ngo ibyo bintu babikore.
Tunange ndifuza gushimira umwe mu bavandimwe bawe wambereye imfura, akemera gufata inzira akajya i Geneva agatanga ibizamini byari bikenewe kugira ngo impaka zishire. Ntiyashoboye kuza muri iki kiganiro ariko twarabiganiriye. Ndashimira ishami ripima amasano hagati y'abantu, Unité de Génétique Forensique y'i Lausanne mu Busuwisi, n'ikigo bakorana kiri Geneve. Ndagushimira nawe, ndagushimira byimazeyo Dr. Christine Uwimana, wemeye ko ibyo nakubwiraga bishoboka. Ndagushimira ubwitange, ubushake n'umutima. Ndashimira ubuyobozi bw'Ijwi rya Amerika na Etienne Karekezi bwashyigikiye iki gitekerezo kuva gitangira kugera ku mwanzuro wacyo. Ndabashimira namwe mwese mwumva Ijwi rya Amerika, mukadushishikariza kubafasha mu butumwa bwanyu bunyuranye twabashyize ku cyizere cy'ubushakashatsi twakoraga. Murabutegereza ngiyi Magnificat irimo Ijwi rya Dr. Christine Uwimana, duhimbaza none. Wayumvise Magnificat tugutuye kuri uyu munsi Dr. Christine Uwimana.
Urakoze cyane Venice. Nagira rero ngo ngusimire, ngusezereho, kandi nkubwira yuko wowe n'Ijwi rya Amerika muri mu bantu bakomeye nazibagirwa mu buzima bwanjye, kandi nifuza yuko twakomeza kugirana umubano. Urakoze cyane.
Turagushimiye cyane, namwe mukomeze mufashe Christine Uwimana gushimira Imana. Murakarama.
Amen.